studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira be hedi be on e jam eden goni hande en alkamisaare sappo e goo lewru juillet hitande 2019 sappo je yamde jabburi musilma chapane na eji usman nyal buldo kabaruji do salim jorata boggi jande to lewru tiagal masiba ngadda fewde e ngendi sobanu hollitama wiyede be yonkiji mo e mursa be deke le communique goto mo lamu ko be commune o ngadi kulliti wiide himbe temedoro e goo woni warabe o bonanda yam bingol nyaloma kejanaado jamaare himbe mari handen ajaake ananja ugnenno ananja miliyoji sappo e jeenayi e ujunaji temere jeego ley mabɓe nena leyɓe miliyoji sappo e jeeno capanɗe jeego e jeɗɗon ley temedoro e mabɓe fuu yo sukaaɓe min kalan hande hala filla filla sukaaɓe pillante tawi kitama wiyede filla filla ana fanɗinen ana wondi e lallude watte joni o ko saabi majjugol muɗum eɗon hani waɗede fa nenno himɓe garta e filla fillaji en keɓan jabuɗum ley jurnal ngal yeɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade sijo tamani bonande gaɗaɗo fewde e sobanu gendi commune sanga lewru caggal o bonande ne hollitama wiyede mursinaɓe yonkiji mumɓen ɓeydeke lamukoɓe o commune kolliti wiide ɗo gonɗe handen ɗo yimɓe temedoro e go o woni ɓe yonkiji mumen mursa e o masiba ñalade jukkuɗo henenno e ko nde ɗum waɗno gouvernement Mali o holliti wiide himɓe capanɗe tato e joyo won waraɓe mumin sendebo
adat ɗum mum keso waɗama do réseau social ngaji le nde yontere talkuru mo maire sanga signi ana hollita wiide inde yimɓele may ɓele galleji ɗum fuɗɗi ɗum wara e yimɓe temedoron e go'o baraɓe le majjunna rewɓe e sukaɓe capanɗe jeegoyo ana hen maire sanga o hollitino wiide ko yata e yimɓe temedoron sumama ɗum nawi le commune sanga kanye le cercle bayangara fuu adadu keso o hokkama lewru goto caggal basiji ko jon en kaɓorɗe ɓe anda ka waɗi e wi maire commune o jon en kaɓorɗe ɗe gari le gendindi ɓe nangi ɗum ɓe kuɓɓi hen yiite premier ministre Boubou Cissé yeyino toon caggal basiji ɗi caggal mum laamu o hollitino wiide yimɓe capantaton e jehon heddi hen yimɓe ana jeddodirano dum majjum
ley o wattu keƴaɗo union européenne banggal hakkillakulo boy gonɗo yasin timmini neno yilaro muɗum ley région mofti o e wi federica moggereni union européenne ana wondi e fabade fasara wisiji mbirfito ley wuddu leydi ndi cuuɗi l'école udita saria ɓeyda henno saria ɓeyda heɓude sembe o haali ɗum keñen ley ko o jooɗi battu ley ministére humuninde hajuji mali gonɗi sella ley muɗum union européenne ana darta golleji fedde g5 sahel nde jawne keɗe ko madame federica moggereni wi moussamalay sisogo do faccidango
gilande ɗum fuɗɗi tafon min daari gollidalla hakkunde leyɗe fedde g5 sahel ɗiɗo ɓalla min faabi gollidalla e ɓiɓɓe leyɗe gomɓe le fedde g5 sahel min dewri do millioji temedere e capantati e jeɗɗi itaɗi kambar fedde g5 sahel kañe police min kaali do kulleji tati bamako tafon yo faabude fa hande leydi mali bangal wirfitagol laamu le wuddu leydi ndi kañe udditingol janginirɗe ɗiɗo ɓalla faabude sudu saria tato ɓalla faabude kaldalla hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi kañi laamu o ana hani joni golleji fedde g5 sahel yawine kana hani hoore ɓe leyɗe fedde g5 sahel nde daro fa hande e dande mum heddi maɓɓe
sakiraɓe andon neno ɗi kabaruji fuu oɗo mbawi heɓude do whatsapp studio tamani 77 01 58 01. Saria Al Hassan ana jukin se peyi heƴaɓe toñaɓe doka haala albare keñen e wi procureur haalaji mabɓe ɗi ana kollita wiide Al Hassan ana hani jukkede wadde war horeji ɓe gartan e dow ɗi kabaruji le wakkatiji garoji yimɓe mali ana mbara handen milliyoji sappo e jeeno e ujunaji temere jeego o adadu hokkama ley communiqué goto kollitaɗo alal baare keñen sappo lewru juillet ndu ley yambingol ngol ñalloma adne yambingol ñalloma adne keƴanaɗo jamare e wi hooreɓe direction nationale de la population capanɗe jeego e jeɗɗo ley temedoron yimɓe mali fuu yo sukaɓe duuɓi muɓen ana mbara sappo e joyi yaade nogay e nayyi fa ɓeydore ɗen faamo keɗɗen Oumar Waygallo
nokkuɗo yimɓele ɓe ɓuuri fuu hewde le leydi mali ndi le région sigaso o noon ko laati sababu muɗum ana heewi sanne noon kanko noddirteɗo madame Dial Absatou Ndiaye o hollitiri wiide wattu joni o toon jamare nde ɓuuri fuu jibinde toon jamare nde ɓuuri fuu heɓude sukaaɓe ɗo yimɓele ɓe ɓuuri fanɗude arande nde ni yo région Kidal o noon wattu joni o ko région ngaji kisiɗi ɓangguile leydi meɗen ndi région tawdino hani taweɗo jamare nde ɓuuri fuu fanɗude ko laati sababu muɗum le sa halleydi ndi yimɓele jibintake sanne ko ɓuuri hewde e jamare nde fuu yo yosukaɓe non ɗum latiki nyaloma handen o so ɗum hulɓini sanne yoga e haalaji ɗi fo ana jowi no jibinirgol wori le rumde afrique nde kanko madame dial absatou ndiayi o holliti wiide kanko e hakkille makko kay jamanden hani ɓuytude hono sukaɓe gorino o wi ko laati sababu muɗum leydi ndi ana talkiɗi sanne ƴewte jamare nde yalla hono hani firde dabareji yalla jibingol yimɓelan ɓuytele haalaji makko ɗi kay so ɗiɗo dabareji piyama sukaɓe ƴewene kabaru ko nayiri bangal golleji le leydi mali ndi kay sukaɓe ana domti ko heewi ko nayiri bangal jangguinede e golleji
le communiqué mo dana ama sagu waɗi holliti wiide d'accorde mabɓe wonde waddu ba hedde ngende kani ko guna neno de région mofti soltas e mali cami dow muɗum fedde humuninde haala larme mali ɗon noddiri ba wala fu ko wi dow muɗum ka nde holliti wiide larme mali ana wondi wadde imadaraji leyɗi e nokkuje fano bangal nde nako faɓidore ɗen fama keɗɗe ne mumin sendigu
samgo golla wala mo heɓɓi torra hen guɓɓal haaɓe danama sagu holliti metti makko ndu o golle mo omo hay famalgal paɗɗe en wonde ɗum o holliti duna anniya makko hinnade e golleji jamɓe deere yo ɗum marcelin guenguiri haalanowo guɓɓal dana ama sagu holliti wiide e wi makko wakkati 16h15 eliko mangal paɗɗe en faɗɗi koyɗe tati bomboje du dakore maɓɓe kaɓɓotoɓe maɓɓe ana daaki toon kambar golleji dedi her yo nokku andaɗo ndeno ɓe muri ɓe ngaɗi ɗum fe so tawi yimɓe yogaɓe ana mbiya ɓe boofi kaɓe kay ɓe kolata ɗum gollirɗe humani ɗo martingolla kabaru fama en kay wala furko o haali dow majjum o holliti wiide golle mangal paɗe en yo nangude bandi en kañe daranade kabaru ndenagu yimɓele e jawɗe mum yo ɗum colonel jarankone hoorejo depa holliti wiide e wi makko fama en ana wondi e wonde lugagol le nokkule ɗe golle nde waɗɗi wakkati nde rafi ndenagu ana mawni le wuddu leydi ndi golleji nangugolla kaɓɓorɗe kaɓɓotoɓe ɗum wala fuɗɗo ɗum yaari
ɗum ana tagitade nokkuje ɗe fu hollitama wiyede fille fillaji celi fillanede sukaɓe se tawa ley galluji ɗe se tawa lekkiriduji ɗi ɗum waɗɗi nden ɗum waɗi fille fillaji ana gondi e majjude joni ko saɓide yimɓe ana fanɗi ko korsini fille filla joni nden hono hani waɗede fa yimɓe nen korsi garta dow muɗum kasen fa ɓeydore ɗen fa mo keɗɗen Oumar Waygalo
arane nde ni pilli iɗum horsina sanne ley leyɗele meɗen ɗe yo ɗum ko birata sukaɓe dow iɗum waɗe jamma na nokkule goɗɗe duɗo yimɓele ɓe keeɓi foftere furu wattu joni won nokkule jangguinirɗe puɗɗitinɗe ɗiɗo golleji ɓe kollitiwde ɗum nafa sanne birki sukaɓe kanko noddirteɗo Alimatou Tambura o goto e gaɗo ɗiɗo pilli les jardin d'enfant to Irma Dio to o hollitiwide ñalawma fu ɓe keeƴata ko yata aire goto ɓe pammina sukaɓe no kabaru pilli ɗi gorri ko nayiri bangal pilli ɗi fu dow yowoto dow paabidiral hakkunde sukaɓe teddinde yeero muɗum ɓe kollita sukaɓe dow bonki wala fu ko nafata o holliti wiide ɗum nafa sanne saabi de hokkan sukaɓe hakkillaji lobbi ñalawma hande o cuko cukalal gongal le leydi meɗen ndi kay horsina ɗum sanne fe kanko docteur Youssouf Karambe o wi ko laati sababu muɗum jamare nde jaati wattanta ɗum hakkille ko ɓuuri hewde jamare nde fu nayirto bangal dartugol kalis tan so warti jamma a tawan wala fu ko wawi fillade yo tampuɗo noon huminiɓe kabaru neɗɗa ko kolliti wiide jamare nde aɗa hani wartirde toon hakkillaji muɗen saabi de iɗum nafa sanne ñalawma hannden o ɓe mbi fe so tawama ande kese ɗe baylitiki iɗum wawi wattede le beeme ande ɗe hono téléphone ngaji ɗi gorrino kañe ko nandi e muɗum sukaɓe pammine dow henno kabaru pilli gorri pilli ko ɓuuri hewde fu yo fa yewtina yimɓe noon jamare nde heɓa dow hen hakkillaji lobbi dow
fédération internationale de basket afrique fuɗɗi yambere heere noddire afrocan nenɗo en hani wadde ley duuɓi ɗiɗi fu arandere nde watte ƴiwde sappo e jeenayi yaade noga e jitti lewru julie nduɗo bamako ɗo leyɗe sappo e ɗiɗi kani hawrude hen nenno yambere nde hollitama wiyede fiyoɓe bolon juuɗe wonɓe ley ruunde afrique nde tan kani hawrude hen
studio tamani yo paabal laamu leyɗe suede danemark suisse e fedde leyɗe europe
sakiraɓe ñandaroen kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗe ɗi en puɗɗira région kay jumara nen hollitama wiide yimɓe joom en kaɓɗoɓe annda hankoni kippeke talatare ƴaɓɓene nde wattu 23h jamma nenno d'accorde aux efforts en wonde leydi gendi nenno yimɓe tonko kolliti wiide debbo goto kay yaɓere mimi ɗon fa handen e wi mabɓe mobilaji tati cumama no gotel ngel yo hooraji gollide nde jaati jeeyi nenno ɓe kolliti wiide warɓe wadde bonande on doggiɗi du e moto goto gofrenaire région kaw yeey keña ley nokkuji eguɓe kari njodi gonde soso koyra e jallo buggu nen no ebe ko nabbe tan no voltam wiide wattu joni on ya ujinaji ujiner e teme taton goni wonfede on ko yurube koro e bankas ko nabi o ton fa o fa bo service development social bureau nations unies community da ko hcr e unicef do daranade nen no yagul yeso gundam pe ferbe nokkuji mu ben dire sabba system dalat precoce wadi to gande le mudu holiti wide himbe on nokku nena ujinaji sappo e nayo nena gonno tidallaji tidal jogino tidallaji ngure hakkunde lewru mars e lewru me yabbede di le mabbe ujinere etemen nayo e japan e jago anatam buno sanne ka to gande de ko holita le mudu wattu joni o tidal o wana non fufuti sakira do kadu di kabaru ka kedde dal hande jo alkabisar no yewtere suka wende anawde wassalam. Thank you.